ze kuba utari naneke rukondo rwari ngusa nani nkuru rwaseka babiciye amaso babifata nabi burengera ijoro rito. I even think about a suicide. Gusa sinagusigira inkoma ndakomeza ndakomeza nizirika ku rukundo. They don't know nothing. Oya nzagukunda niyo bakumbuza mutima unutuza mutima unutuza. Nzagukunda niyo batanabyumva nzahinduka ukusa wenda banabyumva. Ukwezi kwawe ndakuzi ibyo ukunda ndabizi. I feel empty now without you my love. Ibyo uyu munsi simbizi kuba bifata byo simbizi. I feel loved now can you stay a little longer. Babiciye amaso babifata nabi burengera ijoro rito. I even think about a suicide. Gusa sinagusigira inkoma ndakomeza ndakomeza nizirika ku rukundo. They don't know nothing. Oya nzagukunda niyo bakumbuza mutima unutuza mutima unutuza. Nzagukunda niyo batanabyumva nzahinduka ukusa wenda banabyumva.